bei ya balozi mtruu pia nayo ni true. Enjoy your balozi at 190 Kenya shillings for the bottle and 230 Kenya shillings for the can. Unaweza pia order at ke.thebar.com. Excessive alcohol consumption is harmful to your health. Balozi is not for sale to persons under the age of 18 years.
Wako nukta, sijaingia na kutoka. Moyo wangu mkweche, mami sana ogopa. Kanaota, kabisa kanaota. Vipi nibailize, dodo nimeokota. Napenda sana, wene nita zero.
Jerry Nunda,
inuka inama, doto ni San Siro.
Kwara Lunda,
unyama unyama, baka semendio.
Jerry Nunda,
cheza mama, nitapiga ndio. Uzeze, uzeze, mama, mbaka nyuzi zinaongea. Uzeze, mama. Zeze, mama, mbaka nyuzi zinaongea. Zeze, mama. Ole, ayo mascara, mie pumnara, zangu ishara. Kichwa kichwa lengia. Kila idara, fiti mara, mama kara. My sweetie, my dear.
My sweetie, yo, yo.
Napenda sana, wana nita zero.
Jerry Nunda,
inuka inama, doto ni San Siro.
Kwara Lunda,
unyama unyama, baka seme dio.
Jerry Nunda,
cheza mama, nitapiga ndio.
Zeze,
mama, mbaka nyuzi zinaongea.
Zeze,
ah.